Yande joy emintaji sappo joy studio kalangu habaruje fulfulde Ginanda ni nani ko ekibaruji di endani ko watto hono faande talki ujunaji hembe chapantati enay kanyum won ko yopete ele ko wadano har filla ko darto windugol subatobe do talki subaki ko wada ele fawar jondu ko na bangi aran on enda en nanan ko dun sabi dun kalo do inde seni fedda hawjil chubaki won ko halnato non ni fawarjo wommen tewto do worde leedi men Niger sappo e go mabbe hande yahi to kitoto do do hemre chapannay on tumabe wadde basi mo haanaano wadede do dem pama ko dum woni yowtal men pinna hande studio kalango haltana hal cukalo keccoy dimete ko no rimde na wallaji ko sabi ko no wadene golleji godon en nanan dum kadi no dum wontiri ko janyalle modon Sumana Amadou Janganta habaru je fulfulde nani wontiri hono ko watto don bi'e jokka dereji ujunaaji hembre e chapantati e nayi ko windano e lay wakkati ko faane ni windugol inde subatobe wonno wadde do dere mangu ko cubaki ko entira fawarje ne bangi arano dum wonno ko tawa dido kay tawa di mboda di joppete du non ko sabi ko di joppedu ko naga wi amdi tokkay lawol sabu himbe enda tokkiray lawol hanugol tokkede nafi woda latido kalo hala seni fedda hawje ne cubaki leedi men Niger kando won no winde inde himbe ben enda o hala ni bandimi Mohamed Mama Ilou Maradi.
Nous avons constaté que
min ki secondaire ko no wodi muybe wujude milbe ko machine on wawta famande dum min kebana iri majjun nimbe ujunaji hemre e chapande tato e nayo wujube carte d'identité e talkindi meki goti windibe inde buddo talki jamani o umma kinana nimbe ujunare e hemre e chapande jenayo e nayo ko min jewi lamba code on min tawi ko be mbujju ninum wodi mi de mbawi arde be yesu cuudi kite dum don du on ji wodai milo fondi tana goddo acca hore mum jomun mursi gam yata mbotaki kadi nonim be didido ngolli dirta e talkuru woturum den min bawta famde sako artudo windi inde mum na cakitido on woni ngongaajo nimbe acca iri majjum carte d'identité o du dubi sappo o wadi koy ko mo tokkiti e golli dede fahin
carte d'identité nationale
ben gona nani sappo e go wommen tefa du worde leedi men Niger do enna do hemre chapanna yo nangaabe gan tumama wadde basi basi o du konna wi'ama be ngada nan nani do filla hono wadde hawterde hokkaka lawlo wadde kanyu e murterere to enda agadeze won ko be jey damugal sul sere kambe sappo e go be enda dum wadde ko fawar joni mbiyetedo Umaru Mahamman Rabiu latir kanyu o enda woni jingonowo kambe nangaabe enda ni o halani bandim ani se Karimu fi ono wonno yara.
Nous venons de présenter le dossier, mais
on dit mi wari jingana debbe amma tadol sariya mabbe gol jango jiji watado no hala no sariya mabbe on wontiri den ne mi wawa arditade lawol gol jiji on hojata amma on di tefal yolbinan debbe gol jammumi do filla gacceji didi bebe tumira ben hawrude jamaare fa murta wodi dumi holli ko gacce on wawta de kede do mabbe gam jamaare wadi murtaki kim der labi kita du gacce deketake do jamaare nana molle fuole gacce mu fiire sawru gacce no be hemre e la soji dido no yeru no biri rami gam arande fu be gona nana na keme tato e chapande tato e tato be jofi ko watto hemre e la soji dido den be poton e no kalirminim se gonga suka famarbe no tawa der mabbe amma der labi kite suka nangi ditake e gacce
finalement ils sont irresponsables
non ni faande ase jabbido wonno ko dekotoddo maire mo commune mo abala kandu ko da ardi wadde hono peccol hono kulantareje gollitirte der galleji yaade himbe dille wobe nokkuje mudu en toyte ikarfan kany e sinna godar dundu kondan wari jooda to enda abala wadde ko faande vismero enda ni o wi dun do heba kana ONG ngaddo balla ngam biteddo IRC nani ko haali kanko biyetedo Souley faande biyetedo Souley mayna sara vismero mo abala
sunni dan kwanaki
be gadi balde le gallure abala komin on hebani be nokure to be jippoto sobirde girnatam hautade do ballaga OIFC ballitirdo be ineji ko gollirte le baade kambe ko wattata ndeje heba be jodo nokku gotu de pelle balloje e gomnanti waroy darde be tawe der nokure wore ko andudon du pelle balloje no godi gollal gal tuugi do mun gere far cellal nimbe ballirta gere ndiyam ko yarte e konandi e mum ikarfan e Shinda Godar mawbe galleji hemre e chapande jeddo e jenayo lima ko ummoto nimbe ujunere e njoyo wawtugo ibe kala nami e wiide ko jom en galleji dido na goto wadi beedi take dum wadi ko min gala dimma nimbe ben
maymay muton na wana
noni gamba ko tawadu be jeddanama kulle de enani kambe dillebe tan ikarfan e shinal godar ko war jodi dan abala be bi kulle mabbe de hejanay be kebayno be jirri seveket nanu yoga mabbe ko halini bandi min tawa to enda biete do fa war jondu kono Idrissa Gero
ikarfan
mi juwana ikarfan be ko kimi ledde ba shiji ko hatta cuudi e boggi ko habirte mi gaddi tendeji amin amma fa warde hande be ko kaymin ko nyamti
amma imel dum wari
shinugo nanani hito
shinugo der yumi amma min keba e maro min ko kama ko watta tendeji diyan ni woni wala de diyan wala du himbe ba wajo dade ton dundu sabi ko min gari der sire den min jodi de ni allah wadi min gettana mo pompike min cocoto ton
kuma ce muten zamna shinugo nanani
Shinago dar menen dumen qiwi artube worbe ke e cebbi he maro men cebbi men cingi dandejim ame bale e men bel dar mumbe e toni men gon men cebba ko men nyaami
heddil zankay
kirkane sinti
ko men garno do arande be kokki min sakuji jeegon jeegom gude borgoje didi kambe dage potore didi amma gado ko dun don wadi be kebeno be ngari jippi do amin min gadi ko to nimbe no gayo e jeegom ko der nokku gotu min nyamta min jarta
fulanurgan
nonni fawar jondu konan ono to endander departement ayeru kanyondu konani himbe tato woni ko mayi tay le mabbe du police dino en neddo goto mona police himbe dino barmi wadana du kono edo hippitere ko wada kenyande enda e policier ta anto enda ono fawar jondu konani ono mbieni ono kenyang yande joy la sanon ko dum wadi dum du kondani to enda ayer won ko dum wadi no biirmi on heedoyde e kerol e leydi mali region motilabir non ko dum tawa tiagal ma jundu be bi du fa hande to enda famale du kondal lekoliji mudum go bulama mo ata ka docteur lekol ka du kondan wulama dum du kondan himbe wabbe dum be enda anda ka mo e non famale du kondan wadato te cendaaje be sedda kala yi fu hande der region motilabir non fa war jondu kondan kenyanami en jamma hanke o woni ko dum wadi nonele habaruji di faware jondu kono no tawadu kono ni ne wono golleji lawol jol zender ya tantugol en tawra dum wono ko faware jondu kono docteur kawjidu golleji di wi hono feccere arander de kay feccere golde wada man heddi feccere feccere berni du kono nawum golde boddo ko sabdo hemre chapan tati e jetati fu hebama dum du kono lebi sappo tati wono ko golle de gadi zender ya de tantu du kono hono ko lati dum latni himbe du kono nono beldun sanne Abubakar Burayma kanyum woni ko hali halaka en yaade e bandimi Mustafa Maman Sani et le Zender.
Golle denno gatte zender yade may bagari kiloji la soodi di non hande ni de peccini dum watti korkaaje dum watti du sima gan sembin inde lawol gol gande darama loreji mawdi tokkirta ton jawta sima on du wattaamo do kiloji la so ego wattude taari kolta on kanni woni fudaka gina amma boyata be fudday peccere dida ber golle dendu do pecce hemre woronje e jetati on fu wadama dum du do kiloji la soji na e sappo e jetati golle den gadoti tondu fa handen tari kiloji tati watta gurti ko ilena diande de ni to bama kanni hoddi wadede
himbe balebe jodi leede america inditrabe balebe america ka indu kondani hokkabe lawol kanyundu wadgol chubak se chubaki wari no woni no wada batumun dum en miccitaade jojjinde hono faande hawrtar leede america batu hemre chapana jobo dum hemre chapande joy non ni hono hisa kan enda kambe enda lewru fevrier fu sewari sonata be gadi mantagol majjum be gadi du konna weltare majjum fevrier o do ni hono illum joy mun won ko be poddi dum noga o enda tiagal majjum du konna be gada lewru dum du enda be gada yewtere be gadi du konna beldum do majjum gam wadi ko to dubi kemenay ni enda ko leede enda hawra ton enda hono fanto wite Virginie ele habaruji di fa hande no tawadu konna sen en dari ni to hottungo wada mato enda leedi doso dum regime doso der gallure bernim gawre nokku to fawar jondu konna no wodi himbe jantintebe na jewtintebe moy bur durde moy bur jalaade hon faane dabaji mudum Suman Hassan beedi halani min dum noy wonno dum famirte ketnenane
durowo lobbo no dare hena imunginan di godi harande na di gala harande durowo mo na imun tawda e hano koti duddi on ɗo hana durowo gasuɗo a tawan goɗɗi lellelli ko hursinta ba nayi na'i mu'en ɓen ɗon ɓe gattatake nder durowoɓe woɓɓe amma durowo kakkiliɗo nagge mum no ñamnage noge haari mo ɗantako nagge se wuli wuli no woodi fu durata to kan waɗi durowoɓe ɓe jaaha jemma ɓe coggina nayi cogginoji ɗo kawta heɓi cogginta go'o nonni ɗiɗaɓel woni jomum ɗum dara na'i muɗum yila iɗi nanana ɗum iɗi pamana ɗum durowo geeto to tokki fu ɗon nagge mum tokkata to daafiɗi to darniɗi ɗon ɗi daroto ndendo tataɓel durowo on ɗon mbawɗo suɓi iri na'i muɗum ndenne ɗum no ummo illah e kala haldi durowo fu tawdaɗi no miile no durowo gasuɗo
ñande fuu kettine sigilaji studio kalangu alasara yande joyyi dow radio ji ɗi golliditto e whatsapp ɗo lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyyi e nayyi
to on jaggitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kalen ko rewɓe yande 6 emin tagui sappo e joyyi
aljumare fuu batu joɗa kalenmo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
sowe alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde en fo potten faada studio kalangu yaado leydi Niger
yewtere men pinno hande studio kalangu haltina haala filla hono gurna rewɓe lobban eɗen kalɗo haala cukalel kecce serimama wakkati rimande wakkatiji gonno warre e torraji har filla pofali mo e kullantareje goɗɗe doctoroɓen darude ko nan darno watta ko tawi ɗum moƴƴinama fati ɗum naata e gandi hoore ko nandi e muɗum jonkay ni haala ka en kokkitanko docteur Oumarou Zaratou laatiɗo joom andal sanne har filla ko dartoɗaɗi ɓandu e ko ƴiƴan gollotan ɗaɗi ɓandu ɓi adama yewtere makko e Raylatou Soumana
on doit examiner le
cukalel dimangel fuu no hani cellal mum ƴeewe gam faami nde rimidaka sa ɗornam har ko darata ɗaɗi ɓandu e gani hoore cukalel keccel fuu no anda kono soña no lakito no wulla ngel wala no waɗa kulle ɗe fuu to rimidama sa ɗornam no woodi kulle joyi kanaɗe taweeɗe e cukalel keccel
ɗum woni kulle joyi kanaɗe taweeɗe ɗen
c'est le réflexe du
cukalel nde rimama sey fooɗe waɗe hanono jonneteni gaɗa mum cukalel ngel sey ƴette darde gam faami nde gani hoore maggel tawraka sa ɗornango fuu gande ni gani din tawraka sa ɗornango cukalel ngel tefan waɗuɗe ni baani kulal gotal no ndenne ko bi'umi ɗum fuu nde hi'aka e cukalel dimangel to igel tawda sa ɗornol har ko darata ɗaɗi gani hoore mum nde irɗum tawama e maggel ɗum dara no waɗi fadde maggel rimeegel hano wakkati eto
nous expliquer cette situation
ƴewtenaki yiɗiye loctoroɓe gatta gam ñootude gel
on demande un électroencéphalogramme
no woodi ƴewtenaki gani hoore maggel deni allah waɗi sa ɗonnal gon yi'ama sey gel hokke safareji no woodi du to cukalel gel ɓoosete ɓandu mum fooɗe fadar
la kine
nde cukalel rimama wala no fofa no wette ko fofani mum warta
fuleranimi
jonke seni lectoroɓe ɓen durwa fofaŋu maggel warta ton nder reedu inniŋel ngel fofata bani ko yonki no tawa he maggel kogel wurda fuu he ɓandu inniŋel ngel heɓata ɗum kogel rima du ndenne tilayne ngel fofana hoore maggel woɓɓe maɓɓe no rimira puɗɗam fofude woɓɓe no moytira sey fuɗɗa fofude woɓɓe kam dum sey to gattanama gaz
pour les aider à respirer
ko annano denno sey cukalel ngel fiye seɗɗa ndegel fuɗɗa fofude
on appelle ça
denno sage femme en no piya cukalel amma hannen mo haɗama cukalel ngel jungo ni wattete ɓawo mu moyte na jaɓirdi koyngal mum moyte sey fuɗɗa bojji e fofaŋu
nonni wontiri ndenene kayi farida kañum e jalla mariama kenda e mbiyeteɗo abdoul mumine ali ñalli oumar hamma e min soumana amada woni ko hawri hande nde endan ni hono gollal dow filla ko darto habaruji e fulfulde komi jottinani on assalamu aleykum mbalen to jam wali
studio kalangu
nder gallu ñemey
ɗo radio alternative
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi toɓɓere e nayyi fm
do radio amfani
lamba hembere fm
maynasorwa
do radio mangari
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho fm
birni gawre
do radio marhaba
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho fm
Dolbel
do radio Gorwal FM
lamba chapande jena ejoy tobere go FM
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jena ejena FM
mayayi
do radio Anuri
lamba chapande jena ejena FM
Damaske
do Muriar Karkara
lamba chapande jena ejetati FM
Buza
do radio Takarkara
lamba chapande jena ejena FM
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joy FM
Studio Kalangu yadu Lady Niger
Studio Kalangu